lwa lilu musande ino vya tuwe tuwala ko autu mbantu demu kafaka sirifu ndia onchiringamu omwami ya tuka banange kamulu uji muzivu era masoke natunuza ya sima usimi ya yagala nyo kumanya chena limbate kalaba siri senyo ya tula era buatio nambuli nevi mkuatako evira na samanya era wetu tioto agenda umaso mazima tuatusa ero mkwano kwa kwaja techikutuka ngako echatuka kowe chinyumia kaba yali surprise eri mkwano kwange omusajja twali kwamu kabuli omu tamanyi kwanza ebya surprise ibya tama olonkera wa mkwano kwange ngamugamba nafunye omwami olabotya wetu waita netuliamu echekulo buli omu abene mune omukwano kutinte twepime pime tulabanya singa koye lindako kubiro uo aliewala owangali kumpi kamunone mchisenge muleta kubuseko gabwendete byokunywa okuleta omusajja nga ye wango obwedda kwenyumya yomukyala yebuza ekituseewo okusirika naswala nempulira nga muli siala yomusajja yasoberwa kuba ensobi ye yazikola nafa kisiri nabalekaawo n'ebyakajanja we nabikomya kwana yangamba titali nayo mulala bwa masoge gako mukulaba alaba nzenzeka obulungi bw'omusajja jakomo kulimba na kisula leti abasajja bo balimba na kwato mutima ne safuna amaziga gekabe no nyabula mairochi wabikuna mtima kunuma babirochi wanima abasajja balimbanyo echibi abasajja mulimbanyo yachebio abasajja balimbanyo echibi abasajja mulimbanyo Simu mani, yino mchamu, simu.